Musibe ingatala vana kamu Mwia ulilanga Yesu aita na yogerera wakulu Na mugamba sabo nyamo zibula masondave Omuloko zina mukomako era nalaba Teka teko mula mubolero Yesu muloko zaita Agenda sumulula abona bagale mirembe Yogerera wakulu tutia tijitange sasira Kubanga wachisanyo era twagala Teka teko mula mubolero Yesu muloko zaita Agenda sumulula abona bagale mirembe Yogerera wakulu tutia tijitange sasira Kubanga wachisanyo era twagala Emiaka kuminebili gatali na mirembe Yasembera na mukomako Enendwa tene wanerawo Era Yesu na mugamba Tigenda mirembe Teka teko mula mumulero Yesu muloko zaita Agenda sumulula mona bakale mirembe Yogerera wakulu tutia tijitange sasira Kubanga wachisanyo era twagala Teka teko mula mumulero Yesu muloko zaita Agenda sumulula mona bakale mirembe Yogerera wakulu tutia tijitange sasira Kubanga wachisanyo era twagala
Teka teko mula mubolero Yesu muloko zaita
agenda sumulula bonna bakale mirembe yogerera wakulu totya tichitange sasira kubanga wakisa nnyo era twagala tikatika obulamu bwolero Yesu mulokoza ayita agenda sumulula bonna bakale mirembe yogerera wakulu totya tichitange sasira kubanga wakisa nnyo era twagala tikatika obulamu bwolero Yesu mulokoza ayita agenda sumulula bonna bakale mirembe yogerera wakulu totya tichitange sasira kubanga wakisa nnyo era twagala.